Ndithanda ufunda ngenxa yelizwi lokutshayelela ilizwi likaThixo. KuRoma chapter 4 verse 1. URoma chapter 4 verse 1. Yintoni na ngoku esiya kuthi uAbraham uba wethu ufumene yona ngokwenyama? Kuba uAbraham ukuba wayegwetyelwe ngokwasemisebenzini ange eneqhayiya akanalo ke phambi koThixo. Kuba sithi na isibhalo sithi ke wakholwa uAbraham kuThixo kwaza oko kwabalelwa kuye ebulungiseni. Ke kaloku lo usebenzayo umvuzo awubalelwa ngokwaselubabalweni, ubalelwa ngokwasebangweni. Ke kulowo ungasebenziyo uthi akholwe kuye omgwebelayo lowo ungahloneli Thixo, ukholo lwakhe lubalelwa ebulungiseni. Kwanjengokuba noDavide eluncoma uyolo lwalomntu uThixo ambalela ubulungisa kungekho misebenzi, esithi banoyolo abazigqitho zixolelweyo abazono zigutyungelweyo. Inoyolo indoda eyakuthi inkosi ingakhe ibalele sono kuyo. Asimeni sithandazeni sonke. Bawethu semazulwini, ngenhliziyo yami yonke ndiza kuwe ndikubulela ngenxa yobabalo bawusihlanganise apha namhla. Sibeka lo mhlangano kwisazelo esilungileyo phantsi kwegazi lomnqophiso nangoloyiso lwaseGolgotha, ukuba kutshiywe ngokomoya umphefumlo umzimba, usindise abalahlekileyo, uphilise abagulayo, uhlangule ukhulule abo babotshelelweyo. Nkosi yanga wena qobo lwakho ngako ukuvakaliswa kwelizwi lakho phezu kwenyama ukuqinisekisa oku ukuthumele kona. Isandla sakho sokunene sibe phezu kwethu, usinike uloyiso noxolo lwakho, konke ukucinga, konke ukuzathuza makube kwintando yakho ngokuthobeka kwethu entandweni yakho. Usikhokhele ngendlela yakho kuba uzuko nodumo lele gama lakho elingcwele. Amen. Singachopha phantsi. Ndizawuzama ugcina ukuthula kule nkonzo. Akusoloku kulula. Nindixolele ngamanye amaxesha kandithe ndakhwaza kakhulu. Ndinqwenela uba ndingathatha ixilongo ndikhwaze ivangeli yobuThixo kwihlabathi lonke. Namhla sifuna uba nesifundo ngeBhayibhile malunga noAbraham nobomi bakhe, malunga nokubaluleka kwecebo losindiso ngoThixo othumayo abaprofethi. Iveki nje edlulileyo namhla bendiguqulele intshumayelo kamzana uBranham kumthandazo wokuvula. Uye avuselela ingcinga ithi Nkosi, njengoba uAbraham wayelinde unyana wesithembiso, nathi silindile silinde unyana wesithembiso uba eze okanye eza phambili. Ngela two incinga yandibetha, icinga ngebali lika-Abraham. Afika kulithuba namhla kuba ungabaluleka kuthi abakhona apha. Ndifuna namkela nonke kakhulu abo balapha mhlawumbi okokuqala. Kuyafuneka hayi kuthi kuphela kodwa kuwo wonke ozokwamkela le ngcinga ngoba balu lukaThixo. Ndiyakholwa kumnqophiso omdala nakumnqophiso omtsha icebo losindiso liye labonakaliswa njengesithunzi. Ndiyakubuza inkosi uYesu yayishumayela entwenini na ivangeli okanye abapostile? Ye yasisithunzi. Kwaye ndiyakubuza ingaba uYesu nabapostile babeyishumayela enini ivangeli kwelaa xesha kwakungekabhalwa mnqophiso omtsha? Yayikuphela emva koba kubethelwe uYesu wavuka wanyukela ezulwini uPaulus eqhutywa ngumoya ongcwele naloo minyaka le uPaulus wenza uhambo ehambela apho uPaulus wayehambela amabandla nezizwe. UYohane wafumana isithilelo sobuprofethi ngonyaka ka-95 kwisiqithi sasePatmos. Umnqophiso omtsha sinawo phambi kwethu wadityaniswa kwicebo leNicaea ngo-1985 uxolo ngo-325. Sukela ngoko ukubhalwa inqophiso omtsha yayijikeleza kuphela kwibandla laseAsia elingokuyiTurkey. Kodwa ngokuba ndiyaxela koku bendikhe ndacela incwadi yokugqibela ejikelezayo andifuni ukutsho ngoku. Ungabuyela kumnqophiso omdala kodwa ndingafunda apho kuRoma 4 verse 13 kuba ukumbeka ngedinga uAbraham nokuba yimbewu yakhe lokuba yindlalifa yalo ihlabathi bekungengamthetho bekungubulungisa bokholo. Kuba abo basemthethweni ukuba ngabo indlalifa ukholo lungaba lenziwe nto engento nedinga lingaba liphuthisiwe. Ungaqhubeka uzifundele ekhaya okanye xa unexesha ngoku Galati chapter 4 uGalati chapter 4 uverse 21. Ndixeleleni nina nithandayo ukuba phantsi komthetho, aniwuva na umthetho? Kuba kubhaliwe kwathiwa uAbraham wayenoonyana ababini, omnye ongowekhobokazana omnye enge womfazi okhululekileyo. Apha ndithanda uma kancinci ndikuxelele kubo Abraham, hayi kuphela uba wayenonyana babini, uAbraham wayenonyana abanintsi. Ndifuna ukufundela kwizikronike, kwingcali yezibhalo, ukuze wazi kakuhle ukuba siza entwenini emva kwemini nje. Kubekwe entliziyweni yam nguThixo ukuba ndibonise imeko esikuyo ngoku. Oku kubaluleke kakhulu ngokuba singashumayela ngokwagqithayo, sikushumayele ngokuzokwenzeka, kodwa kuba sikuphathi okwenzekayo ngoku, ngoku asinakumelana nembali okanye nokuzakuza. Ngoku sifunda apho ukuba kumalunga nabanyana babini apha kwizikronike zokuqala chapter 1 verse 32 siyafunda. Onyana bakaKetura, ishweshwe likaAbraham, wazala uZimran noYokeshan noMedan noMidian noIsbak noShua. Ndifunda uba ndikuze ndibuyele kuGalati apha. Apha abaposti umpostile ngomoya oyingcwele wathetha kuphela ngoonyana babini. Kutheni hayi ngabo bonke? Ngokuba abanye babengenabudlelane kwinguqu yesiprofetho yecebo losindiso. Kuphela nguIshmael noIsaac ababenokwenza ngecebo losindiso. Ngoko apho uyibeka ngokungafihlisi ngenyaniso ukuba uAbraham wayenonyana babini, omnye engowekhobokazana, omnye engowomfazi okhululekileyo. Waye okunene lowo wekhobokazana ezelwe ngokwenyama, kodwa lowo mfazi okhululekileyo wayezelwe ngalo idinga. UAbraham waba nabo bobabini abanyana, njengoIshmael njengoIsaac. Kodwa uIshmael ngokuba unkosikazi wakhe wayemxelela uba enze njalo, kodwa uIsaac kungokuba uThixo wayemxelela uba enze njalo. Ngoku siza kumxholo wokuzisa phambi kwethu oku umzana uBranham wakutshoyo. Kwaye ndazi ukuba yephi intshumayelo, kodwa ndiyazi uba watsho, zange atsho kube kanye kodwa kanintsi, ukuba yonke imvuselelo kuvela amawele. Engowengqiqo yenyama nowengqiqo weyemoya. Ngalonke ixesha iNkosi inento ekhethekileyo, inike imvuselelo kuze kuphume obo bomi bobini. Into yokuqala eyenzekayo kuba uIshmael wazala, yaba sisiphoxo esikhulu ngoba kubhaliwe, ndifuna unifundele. Kubhaliwe kungenjalo bendingenakulibeka ilizwi lam elo lizwe emlonyeni wam. UGenesis chapter 16 verse 12, yena uyakuba ngumntu onjengeesile lasendle ukundweba, isandla sakhe siya kuchasana nabantu bonke, isandla sabantu bonke sichasane naye, ahlale ebusweni babazalwane bakhe bonke. Basifunda ngoAbraham apha kuverse 3, wayephaa kwelaa lizwe ehleli iminyaka elishumi ezweni lakwaKhanani. ungafunda ku 16 ethi uAbraham ubeminyaka imashumi asibhozo anamithandathu ezelwe oko uHagar wamzalelayo uAbraham uIshumayeli. Sibuyele kuGalati 4 okwethutyana. Sibone uba uPaulus uyana phayana. Ubeka ngokuphangaleleyo phayana. Ngokuba abanye bangokomthetho, abanye ngokobabalo. Kodwa apha ngoku sekuGenesis 16 masifunde okwenzekayo apha uverse 1. Ke kaloku uSarai umka-Abraham ubengamzaleli mntwana. Waye enomkhonzazana ongumhiputazana ogama linguHagari. Wathi uSarai kuAbraham, uyabona uYehova undivingcile ukuba ndingazali, khawungene kumkhonzazana wam lo, mhlawumbi ndingakheka ngaye. Waliphulaphula uAbraham izwi likaSarai. Wathi uSarai umka-Abraham wamthabatha uHagari umhiputazana umkhonzazana wakhe emveni kokuba uAbraham wayehleli iminyaka elishumi ezweni lakwaKanani. Wamnika uAbraham indoda yakhe ukuba abe ngumkakhe. Wamngena ke uHagari wamithi, akubona ukuba umithi inkosikazi yakhe yacukucezeka emehlweni akhe. Wathi uSarai kuAbraham, ukoniwa kwam makube phezu kwakho, umkhonzazana wam ndimnike mna esifubeni sakho. Uthe akubona ukuba umithi ndacucezeka emehlweni akhe, uYehova makagwebe phakathi kwam nawe. Ezamubeka ityala kuye, kodwa wathi uYehova agwebe phakathi kwam nawe. Ngoku sizawukwazi ngobaba lukaThixo kuba ngokuqinisekile lixesha elinecala, kwaye xa ilixesha lokuphumla umntu kumele enze isigqibo uba uzokwenza ntoni na ekulandelayo. Uba siya kuGenesis 15 pha uyavuthixo unika isithembiso kwiGenesis 15 verse 1 ithi, emveni kwezo zinto lafika izwi likaYehova kuAbraham ngombono lisithi, musa ukoyika Abraham, ndiyigwele tshetshe yakho, umvuzo wakho omkhulu kunene. Wathi uAbraham, Nkosi yam Yehova, wondinika ntoni na ndihamba ndingenamntwana? Indlalifa yendlu yam ngulo Eliezere waseDamasko. Wathi uAbraham, uyabona akundinikanga mbewu, yabona umntu ongowendlu yam uyakuba yindlalifa yam. Nalo ilizwi likaYehova lifika kuye lisithi, akayi kuba yindlalifa yakho lo, ngoya kuphuma ezibinini zakho yena oya kuba yindlalifa yakho. Wamsa phandle wathi, khawubheke phezulu ezulwini uzibale iinkwenkwezi ukuba unokuzibala. Wathi kuye, iya kuba njalo ke imbewu yakho. Wakholwa kuYehova, oko wakubalela ebulungiseni kuye. Ngoku siza kwelona nqaku libalulekileyo. UAbraham oweva isithembiso kumlomo wenkosi uThixo, ndiya kunika unyana, wakukholwa ngentliziyo yakhe yonke. Yayingumprofeti kaThixo ela xesha, wamkela lo myalezo wobuprofeti uzange alinde ukuze ixesha lizaliseke, kodwa uba ufuna ubona apha eli gama lithi mfazi kumnqophiso omdala liyaqhubekela kumnqophiso omtsha, linephawu elikuthethayo libonisa ibandla ukuba uAbraham ngelizwe elityhiliweyo lukaThixo qala wazisa unyana wasenyameni wazisa kuqala unyana owayengenalo ilifa, ungathi bethu indoda kaThixo inkosi ethethe naye kwenzeke oku. Kodwa inkosi kumnqophiso omtsha iqhubeke ngokuqhutywa ngumoya ngomlomo kaPawulos angqini uba uAbraham wakholwa uThixo kwabalelwa ebulungiseni. Ndiyaqinisekisa kunento yokwenza necebo losindiso, yayingengoAbraham owaphosayo, yayingengoThixo ongazange azasekise isithembiso sakhe. Kodwa inkosi uThixo sifunda isibhalo kuGalati 4 wayesele nako engqondweni oko sikubonayo ngeYerusalem nangoku ngebandla, kuko oko wayefuna ukutshila. UGalati 4 sifunda uverse 23, waye okunene lowo wekhobokazana ezelwe ngokwenyama, kodwa lowo umfazi okhululekileyo wayezelwe ngalo idinga. Eziyintsokotha zona ezo zinto kuba aba bayiyo iminqophiso emibini, omnye uvela entabeni yeSinayi uzalela ebukhobokeni ongowagari keona lo, kuba loo nto ingowagari yiSinayi intaba ekwela ma-Arabhi elungelelene neYerusalem yakaloku nje esebukhobokeni ke nabantwana bayo. Keyona ephezulu iYerusalem ikhululekile enguma wethu leyo, kuba kubhaliwe kwathiwa yiba nemihlali ludlolo lungazaliyo, qabhuka umemelele wena ungenanimba, ngokuba baninze abantwana besishiywa ngaphezu kwabonendoda. Thina ke bazalwane ngokokuka Isake singabantwana bedinga, kusuke njengokuba wayesithi oko owazalwa ngokwenyama amtshutshise owazalwa ngokomoya, kwabanjalo nakaloku. Sithini na ke sona isibhalo? Sithi likhuphele phandle ikhobokazana nonyana walo, kuba unyana wekhobokazana akasayi kuba ndlalifa kuye nonyana wokhululekileyo, kuba unyana wekhobokazana akasayi kuba ndlalifa kunye nonyana okhululekileyo, bobabini bazelwe, bobabini baye baphila ngelizwe elinye. YayinguAbraham utata wabo omnye, uIshmael noIsaac. Umahluko nje owawukhona ukuba uIsaac wayezelwe phantsi kweemeko zesithembiso zobuThixo, ukutsho ukuthatha ilifa. akukho nanye kwezi esebenzelayo thina kukuba sikholwe izithembiso zikaThixo ngenhliziyo yethu yonke ngeli xesha. Banele abantu kulo lonke ilizwe abazibizayo umyalezo kwamzana uBranham, ndiye ndafike ndakholwa kakhulu ngexesha lam, ndaba nenyhwebo enkulu yokuba ndithethe kwibandla lolutsha eBombay. Apho umzana uBranham wayithetha nesihlwele esikhulu, ndaze ndamenya uba ndithethe phaya, abanintsi baza elukholweni. Singaya ubhishophu wayendimemile ndavunyela uba ndithethe phaya, banintsi baza elukholweni. Kule meko yolungiselo lobu profethi ngela xesha, kodwa ngoku ndithi lixesha lokuphumla. Kumele siqaphele ukuba ingaba siphume elukholweni na okanye phantsi kweempembelelo zomntu okanye phantsi koko uThixo akuthethileyo. Ngubani okhokelwa ngumoya kaThixo wazalelwa kwithemba elitsha eliphilileyo elo lithenjisiweyo kuthi ngalo uvuko lukaYesu Kristu? Ngoku sizojonga kolu didi lokucinga komntu. Ndiyakholwa uThixo unike lo myalezo okungqalileyo. UGalati 5:16, ke kaloku ndithi hambani ngokomoya, naningasayi kuthi ke niyizalise inkanuko yenyama, kuba inyama ikhanuka ngokuchasene nomoya, umoya ke ukhanuka ngokuchasene nenyama. Ezo zinto ke ziphambene ukuze ningazenzi izinto enisukuba nizithanda. Ukuba ke nikhokelwa ngumoya, aningaphantsi komthetho. Iyabonakala ke yona imisebenzi yenyama eyile, ukrexeso, umbulo, ukungcola, burheletyo, ukubusa kwizithixo, ukukhafula, intiyo, iinkani, amakhwelo, imisindo, amayelenqe, iimbambaniso, izahlukano, oomona, okubulala, okunxila, iindywala nezinto ezinjengezo. Masime apho okwethutyana. Imeko ixeliwe apha eyomntu engeyiyo yokomoya, imeko ebuyisa imvelo yethu endala sibonakale phakathi nangaphandle, kuze sibonakale uba sinantoni entliziyweni zethu. Xa ndaba likholwa minyaka eyadlulayo, kwakukhona incwadi encinci yayibiza uba isipili sentliziyo. Ezi zinto zonke zazibhaliwe, yayikukuzihlola nje okukhulu. Usuka kuGalati 5, intliziyo iyabonakaliswa imvelo ngako konke siva ngako. Amaxesha amanintsi kumele sihlanjwe ngegazi, kwenye icala sikhanye mhlophe sineziqhamo zomoya, sinemvelo kaYesu, sinayo yonke into eyemvelo yobuThixo. uba sijonge isipili selizwi apha. Ilizwi ayiyo glasi yokubonisa kakhulu okanye iglasi yokubonisa into ezikude, kodwa sisipili xa sithe salibala uba sibonakala sinjani. Ngoku sibuya sizibone. Cinga nje uba bekhona into gwenxa kuwe ngaphandle, mhlawumbi ubuyotshintsha iplagi emotweni ulibale ukuba isandla sakho sineoyile. Mhlawumbi uzosule ngaphandle kwetshefu ngokube khona umgca omdaka. Umntu uzawuza kuwe athi, mamela mhlekazi, mhlawumbi kukhona ukuzingcolisa okwenzileyo. Ngoku uzayojonga esipilini uvuye, ungayazi buza mbulela njani lo mhlekazi, ngaba kulungile okanye kunjalo, sonke sinjalo. Ndingabulela kakhulu kule ndoda ngokuba abanye ababedlula kumkhange bayixele le nto. Umntu onyanisekileyo entliziyweni yakhe kumele kwayawucinga njalo, kodwa umntu oza ukuba afuna uzokuqala nje impikiswano akumelanga uba uphikisane. Kumele atsho nje uba ingantoni, aqhubeke. Omnye umntu uza ezokukhathalela, kodwa wena kumele usebenze ubomi bakho noThixo. Ngelinye ixesha siye sithande ukuba sisuse umqadi elihlweni lomzane wethu. Xa unomqadi kubuhlungu ukuwususa. Xa uthi ukubona kumele ususe ngokukhawuleza. Apha ilizwi likaThixo lisibonisa yonke into apho kwesi sizukulwana senyama kubantu kwimeko yokuwa. Ngokwemva koko siboniswa umntu omtsha ohlangule kuKristu, wagwetyelwa, wasuswa esonweni. Maske sinyaniseke koko kubini. Inkosi uYesu, njengemvana kaThixo, zange yonakalise mntu, wenza kuphela okulungileyo. Abaninzi bamthiya, abaninzi babengavumelani naye, abanye babehlekisa ngaye, abanye babemnyelisa, ngokunjalo abanye bambetha, bamzisa entweni engento ngayo yonke indlela. Kodwa wayebathanda, wayebathanda nditsho nakwimeko yokufa emnqamlezweni. Wathi bawo baxolele ngokuba bayazi into abayenzayo. Imvelo yobuThixo ayipheleli kwizilingo. Imvelo yobuThixo ihamba iyophela kuthi, side sime naye, asenze abaxhamli behlazo, sibonakaliswe kulo lonke ihlabathi, sibethelelwe naye. Ndisuka kwimvelo yokulima, kwaye kwakumele ndoluse iinkomo ngexesha lam amadlelo ayengemahlanga ngolu hlobo. Ngoku idlelo lalilapha lilinyiwe, kukhula ingqolowa iphinde isuswe. Kodwa xa iinkomo, xa impahla ifuna ukuya emhlabeni emadlelweni ngokuhambe nenja, inja isoloko ikhona. Ngokunjalo kwakhona igusha phakathi kwenkomo. Apha yama ukuba inkomo ifuna uya emmelwaneni, uye uthumele inja phaya. Inja ifike ikhongothe inqande. Ngokunjalo ungama ndandikwazi ukuba ndime negusha. Ndiyathanda kuba ndiwusebenzise lo mzekelo ngokwemvelo. Ngondandisemncinci inkosi uYesu yayimfana, yayilinda kwangekho nto eyayiphambili okanye emva okanye emacaleni. Kwakungancedi, yayimfana kaThixo. Zange avule mlomo wakhe, wayenokubonisa athi ke akhale ngayo yonke into kuba into azilunganga. Hayi, ngelinye ixesha xa sinobuThixo sijonga ngendlela eyahlukileyo ngendlela abasijonga ngayo. Esinye isilwanyana, umzana uBranham washumayela intshumayelo ethi imvana kunye nehobe ebhekisela kumoya oyingcwele njengoba uYesu wayibhaptizwa wehla njengehobe. Uthe athi entshumayeleni ukuba yayingeyimvelo, ukuba ingeyimvelo yemvana, ihobe ngelingazange lihlale phezu kwalo. Umoya oyingcwele utywina phayana agqiba umsebenzi naphakade kwimvelo yemvana kaYesu Kristu ebonakaliswe kubomi bakho nakubomi bam ngobabalo. Omnye uzidla ilifa into ezininzi ngokokubonakala ngokwemvelo, mhlawumbi ngokwemfundo enkulu nangezinye izinto. Ukuba bonke ubutyebi bezono busekhona, andiyazi. Ukuba ukhona phakathi kwethu angakwazi omnye uthule ngokwemvelo abe enayo zonke imfumba yezono njengezi zibaliweyo apha, omibulo, okrekrezo, okungcola nakonke. Andiyazi uba okhona phakathi kwethu angakwazi ukuba ahambe ekhululekile enezi zinto ezingumbulo, ukrekrezo, ukukhafula, busa kwizithixo, burheletywe, ukungcola, intiyo, inkani, amakhwele, imisindo, amayelenqe, imbambaniso, omona, okubulala, zahlukana, okunxila, iintywala nezinto ezinjengezo. Siyaziqaphela nathi emfanekisweni khona apho eli lizwi lithetha nathi noba kweli thuba okanye phaya koku okanye kokuya. Kodwa inye into eqinisekileyo ukuba sikwabo bangazange bazalwe ngaphambili ngokwenyama njengoIsmayeli, kodwa bangabathwali besithembiso sobuThixo, ngoku sizawuphila kwisiqhamo esi somoya ngokuzalwa ngokutsha ngayo umoya oyingcwele ngobabalo. Apho ndiyavumelana nomzana uBranham ngokugqibeleleyo koku uwakutshoyo ukuba ayikuko ukubonakala ngaphandle kodwa koko uThixo wakubonayo emntwini ngalo ubabalo. Omnye angava ngeentsikelelo ezikhulu, kodwa eyona nto isinika umdla namhla ndifuna yenza icala ukuba kukhona ibandla, khona umtshakazi apho ingababiziweyo ingabanyuliweyo. Kuba khona abantu abazaba inxalenye yovuko lokuqala, khona nabantu abazaba inxalenye yovuko lwesibini, abeyisi abavileyo bakholwa izithembiso zikaThixo. Kwaye ndiyakuvuma oku ukuba inyaniso yile, umntwana oyinkwenkwe njengoba sifunda kwisitshilelo 12 uzelwe ngelizwe elitshiliweyo lenkosi. Ndifuna ukwenza kucace ukuba ikhona into ndithanda ukugxininisa ethe yaze ekukhanyeni kweli xesha le cala lokuphumla, ukuba kukhona abantu bayinxalenye yovuko lokuqala novuko lwesibini, kwaye abeyisileyo abakholiweyo abavileyo bakholwa izithembiso zikaThixo. Kuyenzeka ukuthi, kwaye ndiyavuma ukuba sithe ngenyaniso sathi umntwana oyinkwenkwe njengoba sifunda kwisitshilelo 12 uzalwa ngelizwe elitshiliweyo lenkosi. Kodwa manditsho ucacileyo ukuba ikhona into ndithanda ukugxininisa ethe yaze ekukhanyeni ngeli xesha yeyabo bazalwe enyameni abatyhilwa kwimvelo yabo abazalwe kwixesha lokuphuma. Ngelaa xesha uthi kuAbraham, mamela mhlekazi, akusetyenzwa kanje, kodwa uThixo wayefune uzibeka phaa isilingo sakhe ukuze kufunyanwe ukuba ngubani okhethekileyo. Singabuzwa singaba ngabomoya ngendlela esingabayiyo. Kwelinye icala singanengqondo yomntu njengoba sidalwe ngako. UThixo ufuna abone zonke izinto ocacileyo ngexesha elilulo. Kuso sonke isigaba somyalezo kubhaliwe, lo uvayo makayive into ethethwayo ngomoya kuwamabandla, lo weyisayo uya kuzidla ilifa zonke izinto. Inqaku ngoku kukuba nomonde. USara wathi akabi namonde, uAbraham wangenelela waqala ukuxatyanwa, wathi omnye komnye, kungenxa yakho, kodwa yayilicebo likaThixo ukuze atshileke ngaphandle lo owabizelwa engenadinga nowabizwa enedinga, owabizwa engekho kwicebo likaThixo nowabizwe kwicebo likaThixo. Asizalwanga ngentando kaThixo, sizalwe ngegazi, kodwa sizalwe nguThixo. UYohane 1:8, asizalwanga ngokwentando yomntu, sizalwa ngegazi, kodwa sizelwe nguThixo. Kuchapter 3:8, lo ozalwe ngokwenyama uyinyama, lo uzalwe ngokomoya ungumoya. Siye uYohane kuqala, chapter 3, nabani na ozelwe nguThixo uyaleyisa ihlabathi. Kwaye lulo olukholwa oluloyisayo ihlabathi, lulo olukholwa oloyisayo ukholo loloyiso olugqibeleleyo ngomnqumlezo Calvary ngaphandle babe ngonyana bobabini bakaAbraham, kodwa waphakathi nangokomoya kwakukhona umahluko omkhulu phakathi kwabo. Xa ixesha lafika lothabathi lifa, sithi uAbraham wanika izipho kuphela kubo bonke abanyunyana, kodwa kuthi wanika lonke ilifa. Bazana nodade bahlobo, umephi ndimephi? Ingaba sicinga njengokwenyama ngabantu abave nje umyalezo wesiphelo? UAbraham wayenguyise kaIshmael njengoba wayenguyise kaIsake. Banye babhekisela kumzana uBranham kangokuba benokwazi, abanye babhekisela kuPaulus njengabanye kuxhomekeka kwisithembiso uThixo asinikileyo. Kodwa umntwana ozalwe ngokwenyama uthe wazisa ukubhidisa walibhidisa icebo likaThixo kunalo uzelwe ngokomoya. Ngoba uPaulo sekhokelwa ngumoya uthi kumnqophisi omtsha uPaulo sekhokelwa ngumoya ongcwele wazisa abafazi babini ekungenokwaziwa ngomnye umntu ukuba bekungatshilwanga moya. UThixo cacisa kumnqophisi omtsha oko kwenzeka kumnqophisi omdala, unika okucacileyo ngakho ukuze kungabikho mntu ozawuqhubeka ehambe bumnyameni. Amaqela amabini azawuba manye abo bawubhekisela kumzana uBranham kumyalezo wesiphelo. Kuyabakho imbambaniso, amayelenqe, izahlukano, omoyena okubulala, imvelo zikaIshmael hayi imvelo zikaIsake. UIsake kwakungamelanga yena alwe, uThixo uyamlwela. UThixo wenza isithembiso kuba lo ozalwe ngokwesithembiso isithembiso iintsikelelo zikaThixo zihleli kuye. Apho kumele siqonde isifundo sethu kweli xesha, andazi ukuba limamela kakuhle okumzana uBranham wakutshoyo kwintshumayelo xa ebhekisa kwixesha, ebhekisela kwixesha likaAbraham nexesha lethu. Kwindlela enye iNkosi yazitshilayo kuAbraham ngelaa xesha ententeni wazisa iingcinga zentliziyo zikaSara, iimfihlelo zentliziyo zikaSara. Endlela enye uThixo uzitshilile kuthi kwixesha lethu ngelizwi lakhe ngolungiselo lobuprofethi. Njengelaa xesha uAbraham wayengumprofethi kaThixo owayithwele isithembiso, indoda eyayigwetyelwe ngokholo, kodwa into yenziwa kwenzekani phantsi kwesivumelo sikaThixo esaba sisikhubekiso umntu engamelani nako kuphela abo kuphela ukuze kutshile ukuba yintoni esentliziyweni. Sawuthi ngenye imini ukuba singawomazibulo sivuye kuThixo uba yonke into eyayithulisiwe phakathi entliziyweni yethu ithi ibonakaliswe iphume. Kunceda ntoni umntu ukuba izinto zishiyeka zifihlekile? Kumele sidibane noThixo simbulele ngokusinika ithuba lokuba asiqaphele mna uqobo lwam, wena uqobo lwakho ebukhoneni bakhe, kukukhanya kwakhe. Nabani oziqaphelayo ebukhoneni bukaThixo akayi kuba nangxaki kumzani wakho okanye kudade wakhe. Hayi, siya kweyo komoya ngoku. Ngesona isomoya isiqhamula uthando, uvuyo, uxolo, ukuzakade, umsindo, ububele, ukulunga, intembeko, ubulala, ukuzeyisa. Kukho mthetho uchasene nezinto ezinjalo. Ke kaloku abo ke bakaKristu inyama bayibethele emnqamlezweni kunye neminqweno neenkanuko zayo. Ndizawuya koku kwincwadi ezawujikeleza elandelayo. Yanga bonke abakamoya bakhokhelwe ngumoya kuyo yonke inyaniso. Uyise wokholo, indoda eyaxolwayo nguThixo yanyulwa yaba namava angqalileyo, hayi amava amanye kodwa amanintsi, ngazo izithembiso zobuThixo. Ngoku phambi uba sisaliseke isithembiso, khona into eyenzekayo. Omnye kwakumela linde iminyaka edlulileyo. U-Abraham waye-100, uSarah waye-90 xa kwakuzalwa u-Isaka. Thixo ngelinye ixesha unexesha elininzi kunathi. USarah wayingxamile, Abraham wahamba naye. Kwenzekani? Ngoba bani? Ngenxa yesithembiso. Gxebe, ngenxa yokukhokelwa yinyama kwabakho umntwana ozelwe ngokwenyama. Kwabakhona ukusolana phakathi kwabo. Kwakhona impembelelo phakathi kwe-Ishmayeli no-Isaka. Kungekho kunxulumana ngokomoya phakathi ko-Ishmayeli no-Isaka, kwaye akukho kude kube ngulo mhla. Yiloo nto izizwe eziyi-40 emhlabeni zezenkolo ze-Islam, ukutsho uMohammedan, abakaMohammed, ukutsho i-Islam yona iyodwa nje abakaMohammed, bavela kwingcambu ka-Ishmayeli. Ingcambu ka-Ishmayeli, urhulumente kaMohammed, banentiyo enkulu kuSirayeli ngenxa yengcambu ka-Isaka. Ngokube ndiseTurkey ndiqaphele into, andifuni uyitsho loo nto namhla, iya kwezekile malunga nemfundiso yobuprofethi uba izinto ziyasondela. Oko uThixo akutshoyo ngabaprofethi ukuba kuza kwenzeka. Nditsho noPaulus nabapostile kumnqophiso omtsha bathe apha, thina abazalwana njengokukaIsaka singabantwana besithembiso. Elo lilizwe lihle, ndiyakholwa ukuba singabantwana besithembiso sobuThixo. Njengabantwana siyindlalifa, iindlalifa zikaThixo, iindlalifa kunye noYesu Kristu. Xa sithe saqonda oku ngokholo, hayi nezinto ezinkulu okanye ezincinci, hayi nento ezizayo okanye ezizawuthe zeza ziya kusahlula elithandweni lenkosi yethu kuYesu Kristu inkosi yethu. Kwenye indawo ndindixolele, ndiyamcaphula umzana uBranham ngokuba God's mouth peace. Yayingumlomo uThixo owaye usebenzisa ukuthetha ngaye kweli xesha. Wathi, awuyi kubabona abanyulwa betshutshisa benyulwa. Kutheni? Ngokuba bavela kwimbewu enye, banemvelo enye yobuThixo. Banganabo ukubathathaka omnye lena omnye ibe yileya, kodwa bazelwe nguThixo, bazelwe nguThixo. Banokholo oluphilileyo entliziyweni zabo xa ubungqina ngomoya oyingcwele uba bangabantwana bathixo. Ukuba kwenziwe kwacaca kuthi ngelizwi likaThixo ukuba iindlela ezimbini ezahlukileyo zisuka endodeni enye singaya mganyana. Esawu noYakobi yayingabazalwana ba bezalwa kunye, kodwa oko ayikuko okwalo mxholo. Mele uqonde nje uba ithini indlela kaThixo. Indlela yemvana yindlela kumele uqonde uba ithini indlela kaThixo. Indlela yegusha yindlela yemvana. Imvana kaThixo izisa indlela nje ecacileyo. Gqebe imvana kaThixo ihamba eyona ndlela icekisiweyo kwakunini phambi bakuvalwe amasango xa kwakusekuzawuphela nje inike isiqalo esitsha. Yonke into iyahamba nje ngobuhlungu kude kube sekupheleni kuphela okwemvelo. Kubonisa okuThixo banakho engqondweni kumoya nakubuThixo kwakhawuleza ukuba kubonisa ukuba ubethelelo nongcwatyo yayingeso siphela, ngokuba uvuko yayisisiqalo sesihloko esitsha. Xa sifunda ilizwi likaThixo sibethelelwe noKristu. Ndiyakubuza namhla, ukuba besibethelelwe uko semzimbeni, ngaba oko kwenzeka ngaphandle kwentlungu, ngaphandle kokukhala okanye ukunxunguphala? Intlungu izawungena kuwe nakum ngoku siza kunqaku. Ukuba simele sibethelelwe ngokomoya noKristu, ucinga ukuba kuyenzeka nje? Uza uxhoma intloko yakho uthi ndilapha Thixo? Hayi, kuyawuba kwintuthumbo yangaphakathi phakathi kwizilingo kwimbandezelo uba sithi, Nkosi, mayigqithe le ndebe kum, andisakwazi uyisela. Singathetha iGetsemane kodwa ayilonqaku ena. Singathetha eGolgotha kodwa oko kuphela akwanela. Asikabi namava ngako nje. Inkosi yethu ihamba le ndlela. Amanye amaxesha ndiyazibuza, Nkosi, kutheni mna oyena mntu ozithulele ebantwini? Manditsho nje sendiqaphele, oko akukokuphela, khona izinto ezisandlindileyo, kodwa sele ndiqaphele ukuba olona xolo lobulungisa luza kwabo bagagxeleka ezilingweni nasezimbandezelweni. Kuzomnye acinge ngethuba lokuba ngoku akusenokwenzeka, ngoku kuphelile. Emva koko inkosi ibambe ngesandla sayo ithi, ngiyaqhubeka. Inkosi ihambe ngendlela enye ngesiqhamo esinye ehamba ngaso. Oko kukufunda ngokuthobeka okugqibele njengoba sifunda kumaHebhere ngazo izilingo singayifuni kumaHebhere. Banenkosi uYesu njengonyana Thixo kwakumele ukuba afunde ukuthobeka ngazo iintlungu. Oko kumaHebhere chapter 5 verse 7. Owathi ngemihle inyama yakhe xa wayesondeze izikhungu kwanezibongozo, ulo unako ukumsindisa ekufeni kunye nodanduluko olunamandla neenyembezi waviwa ngenxa yokumhlonela kwakhe uThixo. Nakuba ebengunyana wafunda ukululama ngobunzima awabuvayo, waza egqibelele waba yimbangi yosindiso olungunaphakade kubo bonke abamlulamelayo ebizwe nguThixo ukuba abe ngumbingeleli omkhulu ngokohlobo lukaMelkizedeki. UYesu Kristu owathi enoxolo weza enyameni, wakhala, yakhala phi indoda? Ungafunda kwimeko ebuhlungu, andazi uba omnye wenu sekwakhala nje ngenxa yentlungu. Ndiyazi kwimeko ezimbalwa ngobomi bam ndandise unqwelomoya akho mntu unokucinga, andizungena kwezona nkcukacha. Nkosi yethu, ngokukhala okukhulu ibeka yonke into kulo umvayo, kubunzima bakhe ekuthobekeni kwakhe konke xa kulungile. Ungava uba bekubuhlungu kunjani, kodwa ezilingweni ukuthobeka kwethu kuyommelezeka. Ngoko waba yimbangi yosindiso lwethu olungunaphakade. Ibandla lizafumana ukugqibelela kwalo ngendlela enye umyeni awafumana ukugqibelela kwakhe. Ngoku malunga nendawo yonyana wethu, khona ilizwi apha kumaHebhere 12 uverse 4. Anikachasi kude kube segazini nizamana naso isono, kananjalo senilibele uvuselelo oluthetha kuni ngathi kukonyana lusithi, nyana wam, musa ukugxekiswa ukuqeqeshwa kwenkosi. Kanjalo ungatyhafi kohlwayiyo, kuba lo imthandayo inkosi iyamqeqesha, batyakatye ke bonke oonyana abamkelayo. Uba ufunda ilizwi ekumele ndilifunde, ayithi bonke onyana bakhe, ithi bonke onyana bamkelayo. Sonke silinde ukubonakaliswa konyana bathixo. Ukwenziwa onyana akwenzeki ngokuzalwa, ngokuzalwa komoya ngakho singonyana bathixo, kodwa ngokwenziwa sibekwa kwindawo esizilungiselwe nguThixo kuze sithabathe umsebenzi nelifa elingenzekiyo xa sizalwa kwenyama apha kweli hlabathi. Intando iyabonakaliswa xa sithe saba sifikele ekutyhilweni konyana, saba neendawo zethu esizilungiselwe nguThixo sakuzo. Kumele abe phayana phambi uba amamkele ngokuba ngowakhe. Ndiyanyanise ayikho into ebuhlungu ebumomini kunophila kunophila ngokuzisola, ukuba uya ubeke ukuba iNkosi zange yenze ngokulungileyo kuthi ibiya kusiyeka sizibalekele nje, ebiya kuma pha engenakwenza nto. Ngabi ilizwi lamaHebhere lithini? Onyana neentombi zikaThixo ziya kufakwa emgceni ngoku ziza kubekwa ekufundisweni kobuThixo. Uba uyakhumbula wenzani, wangena esibingelelweni wavuthulula konke owayenokulungisa. Andazi nanye indoda emhlabeni endiyithanda kakhulu endiyilindele kakhulu kunjengelizwi likatata wam okwayekutsho yayingumyalelo kum, noba ndiyathanda noba ndithandi, noba kwenzekani kum, ilizwi likatata nolawulo noqeqesho luyiyo yonke into. Emva koko bendisazi okulungileyo, ndiyakuxelela mna ndiqeqeshiwe, ndabethwa kakhulu kodwa kwanceda. Ndandihlamba iinyawo zikatata xa na 12, 13, 14, 15 loo nto. Xa ibuya ekhaya idiniwe esuka emsebenzini kumsebenzi wokulima ngokuhle, ndandisazi umsebenzi wam yintoni. Indoda ibile imini yonke, bendiyazi uba iphi kom namanzi. Ndiye kutata owayehlele ediniwe ndihlamba iinyawo zakhe. Ndiyamthanda ngokukhulu. Ngamanye amaxesha andibethwa ndingayazi uba ndibethelwani, ndingayazi uba ndingama njani esitulweni okanye ndizawuchopha njani esitulweni. Wandifundisa, wandivisa kamnandi nditsho phambi kwenu nonke. Oonyana bam azange ndibaqeqeshe ngokwaneleyo, ndabavisa kamnandi endaweni yoko. Ngoko kwaye isivuno sohlukile. Ndiyenza le mizekeliso yasemhlabeni bani ndenza uloyiko kuthi ukuba kubalulekile emva le mini nje xa isithi inkosi uba ukhona unyana ongaqeqeshwayo. Oko akukho, wonke umntu kumele athobele umyalelo katata wakhe, athobele aphumelele uwo wonke umthetho. Ukuba uyise umthembile, ukuba kukhona into ephuma endleleni kumele aqeqeshwe. Uba wethu osemazulwini ngoku uyasebenza eqeqesha ekungabuhlungu kuthi sonke kweli thuba. Kodwa ndiyakuxelela ukuba ayikafiki kuwe ngoku iyawukuza, ngoba angabaphi na umntwana ongaqeqeshwayo. Ngethuba ekubonakala ingathi kubuhlungu, intlungu inkulu, kodwa emva koko, emva kweeyure ezimbalwa omnye angaqaphela ukuba kubaluleke kangakanani ukuqeqesha. Kubekela phi ngokomoya? Xa sithetha ngokwenyama sikwixesha apha abantwana bahamba iindlela zabo. Ilizwi loprofeti lithi kwimihla yokugqibela abantwana abazithobela abazali. Ukuba sibhekisele oku ngokomoya kutshiwo kakuhle ngokuba imvelo ikuphele ichasana ngokomoya. Singobani namhla sesisavala ngoba ixesha selidlulile? Simephi namhlanje? Singobani? Ingaba sizelwe ngokwembewu kaIshmayeli? Noxa silivile ilizwi kumlomo oyalelweyo womprofethi, ingaba yayimpembelelo yomntu okanye siqinisekile namhla ukuba yayingekho kuzingomba isifuba okanye kukuqhayisa, kodwa yayingumsebenzi kaThixo ebomini bethu basizelwe ngokutsha njengabantwana besithembiso sobuThixo ngobabalo loThixo wethu. lo ngumbuzo emva kwemini nje. Ukuba singabantwana njengokuka Isaka senzi nje ngoku siyakwazi uba sithethe nabantu ngendlela eyiyo naphi. Abantu baphuma emgceni bavuye kakhulu phaa imvelo yobuThixo ayikho. Kumele ibuyiswe ngomoya oyingcwele ebomini bakho nasebomini bam. YanguThixo asebenzisa nje eli xesha lasemva imini enze le ntshumayelo apho ivuka khona kulo lonke ilizwe jikelele emakhaya uba siqonde ukuba into yomntu ifikele ekuweni, iinkqubo zomntu, iingcinga zomntu, wonke umntu ugcwele zizo. Ngoku kunjani umsebenzi kaThixo uhlanganisa umtshakazi apho ngomvulo. Abapostile abathathu bebesekhayeni lam, ndathi bazalwane ndinembeko yokuba benani endlini yam, kodwa kumele ndicinge ngomyalezo wesigaba sokuqala kwibandla lase-Efese abo bazibiza uba ngabapostile abangengabo. Omnye angacinga uba oku okuya kukuko, kodwa uThixo ingaba uthini? Ingaba uThixo ukwenze waba yintoni? Ayingombuzo othi ungazenza ube yintoni, ngumbuzo othi ingaba uThixo ukwenze waba yintoni. Yintoni esiyivileyo apha naphaya uba siphelele uba size sive uqhatho olunjalo. Abantu bayalela, abantu abanye bayabhideka. Indoda athixo ayizuya phakathi naphandle ezindlini, izawuya kwiindawo zikawonkewonke apho abantu babekhona, ingayi emva kwabo njengenyoka, kodwa ivakalise ilizwi likaThixo ngokomyalelo wobuThixo nakwinyaniso. Siphila kwixesha apho umyalezo wesibhalo kumele azaliseke, siye phambili nasemva ezindlwini. Ewe, umntu angaya endlini athethe abade abantu babhidiseke, kodwa indoda athixo ayizuya ihambe ingene ezindlini, izawuya phandle iye ezikhungwini, ezitempileni, kwiholo likaSolomon, kulapho babesiyapho bantu babekhona bavakalise phaa, hayi njengenyoka kodwa bevakalisa ilizwi likaThixo ngokomyalelo wobuThixo ngokunyaniseka okukhulu. Kodwa siphila kwixesha apha lo myalezo wesibhalo kumele uzaliseke nawo, ukuba babesiya behamba bengena ezindlini, bengena ezindlini. Ngubani ozawulungisa ukonakala? NguThixo nako nditsho kuni, abo bazelwe ngokutsha bakhanyiselwe. Indoda bakhanyiselwe lilizwi likaThixo, noba indoda ithetha ngoThixo okanye ithetha ngayo okanye ityhile uYesu Kristu kwicebo likaThixo. Abanye bawuya phambili nasemva. Ndiyanixelela iNkosi izawugqiba umsebenzi wayo wokuqalileyo, njengoba kunjalo kuAbraham nakuNoah. Ebuthathakeni bakhe yafika iyure nomhla, yazi kwenzekani? INkosi yayo kuAbraham yathi unyaka olandelayo ngeli xesha yawuba nonyana wesithembiso. UAbraham wakholwa, uSara wahleka. Kutsho kanjalo ecinga noAbraham uba ndiyindoda enkulu kungenze kanjani ndiyindoda endala oku ndelixhego. Kodwa uThixo uthembisile uba kumnika imbewu uAbraham njengoba wenzayo ngoku. Ingaba icebo lakhe alizuzaliseka ngenxa kaIshmayeli akunakwenzeka. Lafika ixesha xa wathi uAbraham kulo nyaka uzayo ngeli xesha uya kumbuyela abe nonyaka, wahleka. UThixo uya kusinika okunye ukusihlekisa, ndiyakwazi oku. Singalila ngoku kodwa sinentetha ethi lo uhleko wokugqibela ngoyenohleka kakhulu. Siza kuva ukuthi kuthiwe masingene kuvuyo, kuvuyo loThixo wethu. Igazi elihle lemvana laphalala, liphalalele wena nam kuba lihlangule isihlwele elihlanjiliweyo lacocwa kwigazi lemvana elingenabala elingenambimbi, elibizelwe lenza umfanekiso kaYesu Kristu. Singabona unyani ba Ishmael besithi bekungafanelanga oko. Awubizi umhla njengomhla wokuphumla makude kube sekupheleni. Isibhalo sithi lo unyamezele kwade kwasekupheleni uya kuthweswa. Kuyafana noSara noAbraham bakubona kungena kwenzeka. Omnye nangoku bazala, omnye ingowomthetho, omnye ingowobaba, omnye ingowenyama, omnye ingowomoya. Wena umephi? Mna ndimephi? Ngaba uThixo ukwazi usebenza ntoni kuwe? Ngaba uThixo ukwazi usebenza ntoni kum ngobabali? Yanga ngasinika namhla oko sikudingayo kweli thuba. Ayikokuba abantwana besithembiso benza nje nakanjani, kodwa uThixo ngexesha lakhe uzozalisekisa ilizwi lakhe kwabo banokunyamezela ide iyure kaThixo ifike. Sidinga unyamezelo ukuze sifumane isithembiso. Bonke abanyamezelayo uThixo uya kubathabatha. UThixo uthembekile, akapheleli apho wena nam siphazama khona. Ujonga ilizwi lakhe ukuba lizalisekise ngozuku nangamandla kwixesha lakhe. Siyamthanda, siyalithanda ilizwi lakhe elitshiliweyo. Siyazi ayondoda kodwa nguThixo othethileyo ngomoya ongcwele, ngomlomo womkhonzi wakhe abaprofeti. Umprofeti kuthi ngeli xesha akho mntu udinga ukucacisa okanye acacise, kuphela kukholwa kude kukholise uThixo ukuba enze oko akucebileyo. Bangapha bakholwayo ukuba akazuba semva kwexesha, ngexesha elifanelekileyo njengakuAbraham uya kwenza uba isithembiso sizaliseke kwimbewu kaAbraham. Umntwana oyinkwenkwe uya kuza, hayi esenza nje nakanjani kodwa engomfanekiselo kaYesu Kristu. Inkosi iyawuthabathabayo eluzukweni. Siya kuba naye ngalo lonke ixesha. Yanga ngakusikelele wena nam, asenze asisikelele sonke ngokobutyebi bobabalo lwakhe egameni likaYesu. Amen. Simeni sithandaze kakuhle kakuhle. Kuqala sicula iculo njengoko ndinjalo. bawethu semazulwini njengoba siculile senza njalo siza kuwe singayaphi inkosi nguwe kuphela onamazwi obomi bonginaphakade sebenza kum lonke uqeqesho olufunekayo ukuze ndimiswe njengonyana yenza olu qeqesho kubo bonke abangonyana neentombi zakho nkosi kweli xesha jonga zonke iintliziyo napho apho sijonga khona siva ubuhlungu kuthi nawo bonke abanathi nkosi ngoba singamalungu omzimba omnye sidityaniswe sonke ngumoya ongcwele sazalwa ngelizwi nkosi siva ubuhlungu ngenxa yabanye nangawo bonke uqeqesho lwakho uthando lwakho lwethu yanga lungazaliseka asifuni uba usivise nje kamnandi kuphela kodwa usifundise mongameli othembekileyo ndifuna ukutsho ukuba liyanga le ndebe ngandigqitha kodwa ukuba izise uba ndibeke umntu wam omdala ekufeni ndibethelelwe nawe nkosi yiba nam nkosi ndithandazela bonke abazalwane bam oodade bethu bonke uba usiqeqeshe elithandweni lakho kuvele isiqhamo soxolo sobulungisa ngoku sizisa kuwe konke baphamisa izandla zabo othixo ezulwini uyayazi uba bacela ntoni badinga ntoni banesidingo sinjani ukuko konke wena nkosi wazi wonke umntu wazi sonke isidingo abasidingayo nkosi yanga ungangathethi kuphela kuthi sebenza ngoku ukholo oluphilileyo ngelizwi lakho elivakaleyo ebukhoneni bakho ukuze kwenzeke wena mongameli othembekileyo ukuze ube nathi undisebenzise nkosi ndibonakalise yonke into oyibekele entliziyweni yam namhla wena qobo lwakho ngomoya ongcwele yo yonke entliziyo uqhubeke usebenza uqhubeke uthetha nkosi ukuze sonke sifikele ekuqondeni okugqibeleyo kwecebo lakho thixo nasebunyeni bokholo wena wedwa onako oyakwenza uba kuze ndiyakholwa nabazalwane bam noodade bam ngenxa yeCalvary ndiyakubulela ngenxa yegazi elaphalalayo ngenxa yokuhlangula noxolelo mhlophe kuneqhwa haleluya udumo uzuko egameni lakho uthe ukuba iingubo zenu zingamhlophe zingabomvu njengegazi ziya kuhlanjwa zibe mhlophe kuneqhwa xa ukhala usithi kugqityiwe siyabulela kuwe ngakho kunjalo sikholwa ngolo hlobo sikwamkela ngolo hlobo qhubeka usebenze cukumisa imizimba egulayo wena uyinkosi indawo yethu awungeke usishiye awunako ukusishiya ngokuba unguthixo kwaye amandla okomoya akhona asinakuncedeka asinakuya nakugqirha wasemhlabeni phaya unika umyalelo wobuthixo nkosi ungenelele uhlangule msindisi zidalele abantu bakho abantu bentliziyo ehlambulukileyo abangcwelisekileyo kuwe amandla egazi ngawo ngalo nelizwi lakho nomoya wakho nkosi uyazi ukuba nam ngamanye amaxesha ndidinga ukomelezwa nkosi ukuze nam ndikhe ndizive ingathi andinakuqhubeka, kodwa ndiyazi unendlela yam, unendlela yawo wonke umntu ngamnye. Siya kuyihamba le ndlela, kumele siyihambe ukuze sifikelele kwelona nqaku. Yanga indlela yakho ebomini bam ungayenza nakwethu sonke. Ngumthandazo wam nokukhunga kwam ngathi sonke uba ugqiba umsebenzi wakho, Thixo wam, sibe ngabantwana besithembiso njengokuba wayenjalo Isaka, onokungena kwelifa ngendlalifa zikaThixo nendlalifa noYesu Kristu. Udumo nozuko malibe kuwe egameni likaYesu. Amen.